Hello,
what God is
about more, sir?
Hello,
what God is about more, sir?
Oh, God, Emma.
Is it that you want to want in it? All of Becky are on the Nigeria,
God is about more,
Nigeria, God is about more, sir. Oh, God, you tell you want a Nigeria. All of Becky are on the
Oh, yeah, who?
waga dizi kwa mozo kiba anu ozo nke anu tata avugia kaga anu echi pepi nune bere mmadi isi nandu echi nune unonya goranya wane inune unonya na chacho inyo jodi na lanya kariko nke chineke kwa rizike loku basaru mizra inyo jona rizi beyelu manezi manimulo manaya manofisi wane nerezi wane ya makiego anerezi imitation nono doriji na makiego irwe nulo au kwa etata uma kreda no ma boda di secret society otunze were emerezi inter house force opala ne ro ko tin na amano no fiti si ai oni wote pale wanne yo tupo why itaji anya ele ya na ko ga ni we promotion mata kridi 18 years na bubo la di chiche na ru ka jo tutulo enwezi onye na di why onye abuna chorego na power ntuna ga we jiputo bodai enwezi onye ze kwut na bubo ron ya akazi we jiputo bodai na bisia ewere nye rere mmadụ enyonyo ọzọ maka onye a nyere aka azụ nke butere ndị ji mma buru ụzọ ndị ji egbe ekperezi azụ ya mere isi obodo adịzi ihe ebe ezochiri ya ole mgbe ka ihe arụ ndị a niile ga-akwụsị n'obodo abụ naijiria maka ntụ na agọ dị n'ime ya akariwo
Aku tu di nak kuri behewenyo, aku tu di nak liri behasinaga. Aru di cuci. Inajuka kama motu sisi kwenye rabwa. Inajuka kama motu sisi kwenye rabwa. kọrọ ihe mgbu nke aka ya nga gị ekpe gị ikpe akọ na uche ka m wee ghara ite n'okwu ọnụ m dahie ya mere were aka gị zara anụ gị ole ebe iso iso na ndị iru abụọ nyochakwa onwe gị nke ọma mara gị ka na-eji ụka na nta ahụ gị chekwa na anaghị agbụkwa na ọnụ afụ ọkụ ya mere ebe ahụ na ị kpọrọ onwe gị nwa chineke jiri ihe ọjọọ wezụga onwe gị na onye kraịst n'ụzọ gị niile ka ị were tụrụ dịka oge na ala eze chineke